Kasitira omugundu ye program gyo uliriza Innocent ya banda Tony Geoffrey Owana munnakyalo Kaloli Siruka Matovu ne Charles Bwanika Sensua. Kakati ensonga y'abantu obutasigala ku polling station oba okusigalawo ezengeyogerwako okumala akabanga, naye nga yatandikira ku NUP presidential candidate wa NUP okutandika okukunga abantu ng'abagamba bwe mumala okulonda temuva ku polling station musigalewo mukuume obululu. Kakati mukino Electoral Commission yavaayo netangaza ne